Brave Only Music.
Downloaded from getupdead.com.
Bambi Batila, les ataguaba. Bambi Batila, les atatumfwa. Lelo na lishiva. Pali inekalala. Alintemwisha. Vane alimfwila. Kalumba nye, lumba nye. Ishina nye. Kalumba nye, lumba nye. Ishina nye. Takwaba chite mwiko kuno kunse Bafwaye sansa mchalo chaluba Bafwaye mweo mchalo chakowela Mweva bumbile myulu nesonde Nalisango mweo muli mwe Takwaba, no. Takwakabe Bambi abangante mwanga imwe Kalumba Nalien Kalumba nye lumba nye Ishinalien
Temuiko, la da da da.